Yeah, rero foods mbola na baroda ubankiza kukosmanya boda mana akinuza namba oda kala chupu baga ama soda na muhenda teke teke pesa white teke teke feel na chinja kama shete kupa lines pesa lete rehezo pesa bado tote saba katwa kesha kala ni visho kafuna pressure mna malafuza noni baka ftaka la madoni maswali manji banoni zizi zala mupo chik chik chini
leo tuko madu Without my rope and my soul, Vareshni was safe in a maza ni chafu baroda lazima to blow. Leo tuko mado, without my rope and my soul, Vareshni was safe in a maza ni chafu baroda lazima to blow. Kona baroda, ola, manjiba makuku na soda, nina baroda, ola, mando umashada kwa boda, kona baroda, ola, manjiba makuku na soda, nina baroda. Mandovu mashada kwa boda. The demons and the dollars. Color white for the callers. Ballers fill the fillers with some callers. I deceive you, Shashola.
Shashola fina malafijo. Kala ni mano kidego. So pesa siya palipido. Kala ni fijo ni fijo.
Shikana she is for visual. A genius what is the usual.
Nakala nikala na mala ni vision Nakala na mala na iri hira vision Nakala mane mala maipata vision Nakala manama la maimala vision
Atmani hivyo ni hivyo